asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili.
I vocalize music.
Nizambili.
Atesha wasa gana. Asomwe ndi mafuna tango chuka mugeto mo. And after ghetto to the world like chizimo. Say like njuchi, steam them hard. All of us is in the circus in the malabana. Asomwe ndi mafuna basi tango pangazina. Every ghetto you to marizi walangazina. From Tandile seti ghetto kwa kona. Niku pushangin that's why sini gona. Sometimes ndi mafuna nitakala musa. Wosa zosa chelezo sene yo mazikusa. Hey a man of God.
Hey a man of God.
Hey a man of God. Yeah yeah.
Asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili. Oy. Ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili. Oy. Ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine. Funa ine. Ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine. Funa ine. Ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili. Oy. Ndiza mbili. Asomwe ndi mafuna ine ndiza mbili. Oy. Zambili, asomwe ndi mafuna ine, funa ine. Zambili, asomwe ndi mafuna ine, funa ine. Zambili, asomwe ndi mafuna ine, ndi zambili.
Zambili,
asomwe ndi mafuna ine, ndi zambili.
Zambili,
asomwe ndi mafuna ine, funa ine.
Zambili,
asomwe ndi mafuna ine, funa ine.
Zambili.
Winter on the brown.